Johnny figure like it and there show up. Πάλι Χριστό, Ιησού ουρανία. Σιω μίμι, μίμι, να εισι. Πάλι Χριστό, Ιησού ουρανία. Utenda kwangu iwe peke Kristo, Kristo ndani ya kuomba kwangu, kutenda kwangu. Peke Kristo,
성별로 잡아 아 원 아 투 Señor, si quiero fingir la guerra Maisha yangu kule sirini Maisha yangu hapa hadharani Yatangaze Kristo Yesu ndani yangu Maisha yangu kule sirini Maisha yangu hapa hadharani Yatangaze Kristo Yesu ndani yangu Can you do it to me? Maisha
Maisha yangu
Kule sirini
Maisha yangu
Hapa dharani
Hapa
Yatangaze Kristo
Yatangaze Kristo
Ha ha One more time. Maisha yangu.
Maisha yangu.
Kule siri.
Maisha yangu.
Hapa hadharani. Yatangaze Kristo.
Bwana.
Nataka kanisa hili. Maisha Hapa hadharani Yatangaze Yatangaze Mwambie tena maisha yangu kule sirini Bwana Hapa hadharani Unje ukili wetu Hawa wa wa Awa Naomba piga mziki Awa Bararapa
Yeah.
Haya ni maombi. Yeva unisi.
Yes, we are. Oh, we are.
mwingine anasimama kwa ajili ya ndugu zake waokoke kwenye familia yao. Yesu, Yesu, Yesu. Man of God, you're welcome. Yes, 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 yes.